Anachotaka mpo sikimbiza ise Alisaka heshima ya nibora afe Na hivi bonga wezi rude kiwate Hapo kichwani ujue ni vita ise Kumshauri ni mbuzi na gita ise Akikwacha hai malume hamba gashe Yani kama cheese alikuwa kama cheese kama cheese kama cheese Na kwa batimbaya alikata kama kaza kuzikuwa na machis na machis na machis Ah Yani kama cheese alikuwa kama cheese kama cheese kama cheese Mitae kamchoka na mwisho wake ukawa ni machis Rest in peace.
Aliamba na wana, na wana. Wahama na bangani bake, bangani bake. Oh, baya, baya, baya hamba baya.
Bye.